kwa kete zombi na mwambele kwa friend na wadina wote kumbi fizi safishadu wanajua jamini kuondo kifika bigamburi doka funguliwa hodi kama life ilishage ukahobi kusika kwa weti na kuliwa na dogi exhalio na ganja kanza kusema kuhoni ngori chochogu na kudigyo hapori hey, kuna kili kaku mima bakisha mrazi najirusha duyana na landisha mgazi hata nikinyara na taku kinuka mavi unapigwa lafu kuna wendu kalite mzazi nareke umelangi bangi setiwe na fasi rodi keko bizi wezi patiko na nyasi niza kuchafuki pita karada ni safi kala kona shori na lipi
ya bila nime toka riko nime najo vile mina feel nime toka riko nime najo vile mina feel karibu gedo wane didi ya machamp mali kama una pesa uneza gambo na madam jo ekila mwaka penga na pungu za ramu sipese kwa lika vijana romantic bash ju tona fila tona lag super na nyao bado napiganga class gati rizla daddy flag nikolo wako mugu kanana mkoto tumasaya tuende kuiva mwapigisho lap call you tisa joni kesho tota nili mwambia tafunjika ya kadeku confirm na jotele keli jam alio na joti kobra bado jo grow akikuliwa na kacha nasema napenda vile na mfungia mashasha basha last the mbogi bought me guns bila kutaka lazimu inuwe hands jo nimetoka riko mido na jo vile mina feel nimetoka riko mido na jo vile mina feel
we like my kid the kids yoni vibe alijiku tanda ni a mix so am I na si mind sena karusha left right ice lock zabu kiblinku na miss five notes where are those unaleta wa ingo 6+3+0 anya wanjo kitingisha mzigo time up zero shoria kuna breako nikasonge na una very default ndanya bikina lafu sole na kupinpoint pige mpe pa cash ya my vice for the weather customer line uko mteja jolly master the vibe na mteka uelewa signs and symbols better situ na banka ni kushu taweza hybrid caliber kuchizi nena
nimetoka riko mido na jo vile mina feel nimetoka riko mido na jo vile mina feel nimetoka riko mido na jo vile mina feel nimetoka riko mido na jo vile mina feel